tukui Musa, tukui Noah, we lift you most high God. Bamalaika wakui Musa, wakua echitibwa. Katonda weli obwa nilechitibwa. Uli mtukufu na njini huinza. Na alikweka na alifawoba. Telio akufanana tewa.
Tewali, 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 no wakufa.